nkwasɛm bere ne onua bere aso sɛ obetie nkwasɛm bɔmɔde aso bɛfo bibi ɔban wo no wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm bere du ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford na ɛne mo ɛkyɛ asɛm yi asɛm ifi Lifeway Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo ɔdɔfoɔ a wotie me ɛni deɛ mu mɛsrɛ sɛ ka wobɛma yɛabɔ mpaeɛ ɔdɔmfo mmɔborɔhofoɔ mpaebɔtiefoɔ gyaa wɔ nkyɛn ɛna akra nyina aba bie ne woaba w'anim akɔkɔ aberɛ a wonhyira no na wonam wasɛm so ne hyira Awurade bie woma adwene ne neɛnte aseɛ ni ɛberɛ a ɛbɛtie w'asɛm yi afade yɛhɔ adi twerɛ ɔ w'asɛm mu ɔde sɛ wopia mu bia nyɛ ɔyera ba ɛda w' ase sɛ wotie yɛn ɛnɛ Awurade yesu din mu ana ɛbɔ mpaeɛ ɛyɛ msomfo Akwa Hayford bio ɛna me ne mo bɛkyɛ asɛm yi bɔmmɔde a sɛ wobɛfrɛfrɛ obiara ka ho sɛ nkwasɛm berɛ du onua asɛm a me ne wo kyɛ ɛdeɛ a meka no mato ne din sɛ the open door pono a onyankopɔn bie akwanya a onyankopɔn bie ayɛ dɛn ama m pono a wobie sɛ woka ɛdi sɛm no ɛti a ɛyɛ mmiɛnsa na ne yi mu nson ɛde koaa kosi ɛwɔtwe nkono ɛne ɛde rekɔ a Awurade se na mehene ɔse me na mekura sɛdeɛ ɔkronkron ani ɛne ɔnokwafo deɛ ɔkura David safoa no na ohene na obi ɛntumi ɛntum na ɔtumu a na obi ɛnhene no ɛseɛ menim nnwuma hwɛ mede ɛpono a wɔhene mɛsi w'anim na obi ɛntumi ɛntum ɛfiri sɛ wowɔ ahoɔden ketewa bi na wodi m'asɛm so na woampa me din amen saa asɛm wei a John ɔhu yɛ abɔfoɔ no twerɛ kɔma Philadelphia asafo no ɛsɛ ɔno Yesu ɔno na ɔkura David safoa no David aseni ne no ɔno ɛbi bɛ sɛ yɛhwɛ the lion tribe of Judah the root of David has conquered ɔno ne ɛyɛ David aseni a ɔkura tumi ɔyɛ mfitiaseɛ ɛwie yɛyɛ nyankopɔn obi nni n'anim na obi nni n'akyi ei nea ɔka no n'aba mu onua ɔso wɔbue ɔpono bi ama wo a saa ɔpono no a wɔbue ama wo no obie ni hɔ a obetumi atumu na otum so a obie ni hɔ so a obetumi ayɛ dɛn ebie na wonim na ayɛ adesua kɛseɛ hɔ paa sɛ ɔpono kɛseɛ a wɔbue no sɛ ɔkasɛm bi kyerɛ asafo no ɛsɛ menim wo nnwuma hwɛ mede ɛpono a wɔhini mɛsi w'anim na obi ntumi ntum ɔdɔfoɔ Awurade se onim wo nnwuma sɛ wohu sɛ sɛ yɛwɔ asafo mu na akwanya bi bie ma obi na nnipa no pagya na ɔkɔ a na obi wɔ asafo no mu a na ɔnwinwii ɛna wo nko a na woyɛ wei nyankopɔn sɛ wonim nnwuma nti wowɔ nnwuma bɛn ɛna mebisa sɛ woada no adi onyankopɔn nim mebisa wo sabre onwuma bɛn na wode adi onwuma no yɛ nnwuma papa a sɛ onyankopɔn ani anaa wotiɔ sɛ menim nnwuma ɛnti mebie asa sɛ woda nnwuma pa adi ehwɛ nyankopɔn ane deɛ ne ne tene kane ɛde aka nyinaa ɔde bɛyɛ dɛ ɔde bɛdom onyankopɔn ne kura tumi ne ahoɔden no ɔno na ɔkura tumi ne ahoɔden ɔno na ɛso obia obi ɛne ntumi ntumu na ne ɔka asafo no a ana ɛma ani ka sɛ ɔfi sɛ wowɔ ahoɔden ketewa bi ɔse the church in Philadelphia no is commended for keeping Jesus word not denying his name despite having little strength ɔse wowɔ ahoɔden wo ahoɔden ketewa bi nanso wokura m'asɛm no mu ara bɛyɛ dɛn ɛbɛsi ɛnɛ na wonya me mu da na wodi m'asɛm no so na woampa wo me din no ɛde bebia yɛ kristofoɔ yɛnkyɛ ne yɛapa wo onyankopɔn ɛde bebia ne yɛapa wo no ɛde bebia biribi ketewa bi nti ɛna momfa ma asɔre ɛna ɛdɛndɛn wonkwa na ɛyɛ asɔre ɛno nti ɛna ma ɔpono kɛseɛ bi mbie ma wo no wakye wure yi a kasa baako mu na meka no wakye wure yi abotire a wonyaeɛ na obi baeɛ na ɔteantea no na maame nya abotire na ɔsom saafoɔ no ɛnam saa de akwanya kɛseɛ bi a yɛde made ebie ma no be se se ade bia wuto biara se wu de super bedi se wu ti wanim awariye mu o abrabo mu o se wu ye wu ti wanim na wo yi akoma mu dia ya onyagopo be bi o prokasi ama a obi ntumi ntum da masa be se wada kura e ba be fere wo ye dia hye wo nsem ka kire be de fiasa fune se menim nwuma wo menim nwuma nyina ndi me bi o prama wo ana mpese be bo ho be se se nwuma be na ye de na di say ye politician say ye asofo say ye yenya ye to ade odwom ah oba gana ha re ho sam se se okoto ade ah na won wa woton no wa okoto bi no won wa woton no na okurokura phone na obisa se ne ebo ekose e di se ukuko no ukura se sidi numa na sidi du na odo koto a na so mate se ye se don akosura eh ni ya peja niti wo osafo do so ana egu asoro demu kusiada eti enwuma pa na wo de na di nana mebisa wo nua osoro ana wo bonyankopon so bo but o radi se se menim nwuma nti nwuma biara ye biara e de onyankopon enim akache vede fa safo se aho odin so wo anso onim nwuma se wo bomodin de na mo se e no kre na bi wo ha wo aho odin sa na se wo yire ho na se your friend is saying, we don't know papa. I want this one. I na be the bathroom case. If you know sick as well, ah, we are then. Your friend is saying, we don't know why they sick as well. Me cano crash or say, say, who didn't cry? Now you go put on your papa. We don't idea. Ready be beer punamawa. We be entering tumuda. We be entering kofaka and from real. We be entering for how now money. They be our bako igaso na wakwaba. Adwuma dia wo die biara ade kunum die ba den ade ba brew se wo yare a isa so nyame nim wa ho den no nim nwuma pa ode den ntira obo pega mo asori ye christofo ye ye nyame mbai die odofo mo ye nanwuma pa di de bia mi ka se se da be make better kan se on the good attitude no it opens doors a lot of doors and opportunities for us bia konya ene opunu ni akonya bebre ya den edema menu mienu tibini ya mesirao nukwaridie yadie hiya faithfulness faithfulness Philadelphia asafono ukura yesu zagezo bia nukwafua mfahu ndi ebesi mfahu edebatu na brabo seo hiyemu sesikemu obedi yesu echi obaya nukwafua na wedi nechi wahu ayani ya suwazi yangu bonfa Abraham mishirenjirae Abraham, your firm, the Abraham Bible scriptures, and what Bible could you share? Ah, me, shame, and say, we have no coffee Abraham's Obeciano. Coffee's Obeciano at the age of 75 years. 70 years old for 75 years. A very good Rubia, who's it, cha, or who teach ya? Cha, na, ucha, what's a good child, no fear for you now? Master, you mean we are gaza day, when you go boy. A very dear, did you a Chinese house, even Chinese cry, and say, but it's as well, you're no coffee and tea. Na opeso di onyankopon na wa fe na asemso di no o di onyankopon asemso eye eje na no eyi yesu koma obofo no se ka kire asafo no se menim onwuma na wodi ne kure akosi ewi do wa ho de yakitu obi de ka kre bia ntwen se wa ho de ba bebre the little strength that you have no aho de ka kre bia wo bia bomoden se wo should be twanamon na menu se wo de tu sa na mon na your life will never be the same. Wa brabo no enya sada. Ye wo se sesaye e betimi aye de aba. Oh. Na adeba kunu se mumem empower Yesu. E tri power Yesu ntem dodo. So how na man ye ba? Se kwadanda ni ohia ni atiti ba. Na ye power Yesu. Mumem empower Yesu. Ye momode se ye ba kura ne din mu. Ende ikusi bro be ba momo yenyina piti na se ese ye yesa akuri mudie bebre ya yesu ari akuri mudie be de bebre asemi efri life word media ministry hall enam de brew minia awuchi mi yakopo bi odun pro ama so obedi no kura mo yakopo wa ono nya mina akura tumi ni ahoden ono hoden sa wo tumi okase mpunu na epunu eni ti de we bia ma obiara obi antimi ntum da ebio san se wodi no kra ma no wo kra wo jidi am ntino bi nim se obi ne ho a obetu atopom ahomane ntumi ntum ba ntumi ntum obi antimi ntum na ame aka fa ho no eno ne bebam bi du jina se Philadelphia asafo no san se si betimi jina se Philadelphia asafo no dia ene ya ho de ketu bi a wo bia no wo yakopon ay se orin di ehwa moda san se ya mpa ni din no mfa ho awa de ketu bi a ye wo ya mpa wo yakopon di wate mfa ho de sie aware ana asetem ma ye din ana edwuma asem ana se u di no kre e wo nyame mu san no kre die ye tight ye ni no kre wom asware a ye ba ye ni no kre wom ye hu no kre die di ntino don probe na bia ma ye me kanfo radio script o ma o se fa christo so kra je nkwa fo christo so kra je nkwa so a me kanfo yesu ma se nya je sa kra na bo pa se radio yesu ene wa se ma ba me che radio ma me nyo yira bada radio bi o don proma me bo so bia me bia me ja ma fa se me kra je nkwa me tu ana ma wo mu we bi o don proma me ono nya me wa se ma wa ka na me ji wa se me di se dia wo ka che fe da fe asafo no se okura wasam no ene mi kura wasam ko ze kristo ube shira me jacob zo bo fo won shira me a me ma won ko rarin shira won no mo rarin ka ho rarin tu ne ni ma ho no se da foforo so o ti mi telephone ba fra me ana do ba send me mail email hefordjackson@ymail.com hefordjackson@ymail.com ana so mi phone number 0244869499 0244869499 I say if you like for media ministry ho and I'm the bro. Yamishrao. Say we tie in kwasem. Yam sumfu akwa hipford. Bye bye.